nabafana nabo baenzi zingokaza izindombi zamanje zishelwa ngemali nabafana nabo baenzi zingokaza zingahlala kanjani Singahlala kanjani singayilahleli Singahlala kanjani singayilahleli Singahlala kanjani no singayilahleli
Ingano thando tsengwa ngemali mawufuna mina